Radio Pulpit, 657 AM.
Tlakitsena go ke dumedise ba re se botle ba Radio Pulpit on 657 AM. Yo daily companion lipitso leletle lipitso la Jesu wa Nazareth la melina ke moruti thata ya oneselika re bala jalo buka kya Johane kgaolo ke a bole somele borataru temana ya busupa John 16 verse 7 however I am telling you nothing but the truth when I say it is profitable good expedient, advantageous for you that I go away. Because if I do not go away, the comforter, the counselor, the helper, the advocate, the intercessor, the strengthener, the standby will not come to you into close fellowship with you. But if I go away, I will send him to you to be in close fellowship with you. Ke kopa go eleka ka leleme la Setswana ka gore e le temana fela e le nosi temana ya bosupa kgaolo ya bosome le borataro buka ya Johane e balega ka tsela mme ke lo bolelela boammaaruri fa ke re go molemo go lona fa ke tsamaya gonne fa ke sa tsamaye mogomotsi ga ka ke atla go lona me fa ke tsamaya ke tla mo romela go lona ke dumedise gape ke le amogele ka lebitso le le maatla la Jesu wa Nazareta modimo wa rona lefoko la gago ke le a e se ka nna botlhale ba motho a e se ka nna thata kapa tshisego a e nne ka moya o galalelang lebitsong la Jesu Kriste morena amen. Re tswela pele ka setlhogo sa rona ke tla le romelela mogomotsi ga ke ne ke le tlogela bosiwana ga ke ne ke le tlogela bohutsana bosiela ke tla le romelela motshedisi mogomotsi mafoko a buiwa ke Jesu re itse mo malobeng aba kanyetsa baruto ba gagwe gore o gaofile go tsamaya go tlogela fatshe je le kakwano a tswe a tsoge a tlhatlhoge a nne ka moletsegong le le jang la garara wa ba lukisa ga fetsa fo wa ba kgothatsa o ba ra a re se tlogeleng dipelo di fudwega dumelang mo go nna le dumele le mo go ntate ke a go lukisetsa madulo ga ke le tlogele le le nosi ke tla le romelela mogomotsi temane e re badileng e ya bosupa yona e re it is important that I go segoa se sengwe se re it is beneficial it is of an advantage to you that I go because if I do not go or if I do go I will send the comforter ke tla lo romelela mogomotsi tsatsela gompieno jana ke batla re shebisise mafoko a mmalo a ka nna matlhano ka boripana a tlhalosang gore selo se comforter go buiwa ka eng ka tloelo ke wa re rwadisang mathata wa re rwalelang mathata wa fokotsang boima mo pelong o e reng ga go le boima re rwale a re sikare a re fetisi mo go sa fetisiwe fetegeng teng a re tseng mo go sa tsenweng teng ke yole o ba bonang dikgato di le pedi ba re morana e rile maloba fa le ka bona dikgato tsa gago le tsame gompieno ga ke sa bona dikgato tsa gago ke bona dikgato tsa me fela a re mo go ene dikgato the steps the footprints that you see ga setse gago ke tsame wana ngwana ka ke go rwele le foko le comforter le raya counselor mogakolodi moyeletsi la ga modimo a re file ditlhaloganyo la ga modimo a re file botlhale e ke mpho ya modimo gore re berekise mo botshelong jo bokakwano go tseya ditshwetso le go tlhopha gore re batla go dira eng, re batla go ya kae, re batla go bua le mang, leng jang. Modimo re file ditlhaloganyo ka mabomo. Tlhaloganyo ya motho e na le mosola o mogolo, mara still Modimo o re file moeletsi, o re file mogakolodi. O seka tsamaya mo botshelong jo bokakwano, o seke o beya tsebe, o utlwelela gore moeletsi mogakolodi ena o reng ga dilo di le ka mokgwao. Bebele a re re na le mogakolodi ka gore botlhale ba rona, kitso ya rona, kutlwisiso ya rona e na le mo e felelang mo teng, e na le melelwane. Botlhale ba setho bo na le maparego, botlhale ba sotho bo na le mo bo felelang. Botshelo jo bokakwano bo na le go re tlisetsa dilo tse di fetang botlhale, dikgwetlho, mathata, dintelo tse di fetang botlhale. Re na le go lebana le maemo a botshelo a fetang tlhaloganyo ya motho. Go na le nako e puo ya etsho e tla reng re felelwa ke ditlhale mo rutseng, ke gore you have run out of wits, you don't know what to do, you don't know where to go. Gopola gore o na le tsala mo moyeng o galalelang, tsala ya tlhogo ya kgomo, tsala e re ntshanang sinong, tsala e tlelang gaufi gagolo ga dinako di le boima. Batho ba ba itsaneng le morena Jesu, ya re ga tlhaloganyo le botlhale ba setho bo tlhole bo ba thusa, ba fetolelewa, ba amane le moya o galalelang. Moya o galalelang e re Bibele, he will lift up the standard above the enemy. A tsholetse seemo, a go nna meletse ko godimo ga seemo se o ikry-ang o le mo go sone. A go eletse, a go gakolole, a re mo go wena, ngwana ka tsela ke e tsamaya ka tsela e, tshwetso e siameng yona ke e, ngwana wa ka. Lesego la go nna le moeletsi, motsamaisi, montataisi, mosupatsela, sedila kampone setsetsela moya o galalelang. The word comforter means the counselor, mogakolodi. Oskare, oska fitla mo nakong yo o reng ga ke itse gore ke tla bona ke rileng. O itse gore moya o boitshepo o teng, o itse tse di kwa pele, o itse go feta rona, o itse bokhutlo go tloga ko tshimologong, o itse the future from the past, the beginning from the end. Bebele ya re Modimo ke mo itse gotlhe, o na le kitso yotlhe, ga go sepe se se mo fitlhegetseng, ga gona sephiri. Ga o na le tsala moeletsi, wa itseng sengwe le sengwe o tshwenyega ka eng. Ithute go reetsa go ba tsebentlha. Bebele ya re he is the guide, Bibilar he is the teacher, Bibilar he will remind you of the things that I ir ga go leslege a go gopotse temana o bale temana e go kuke ir ga go leslege a go gogele ko therong e itseng o tle motho le mo tiving a bolela ka wena ere go le thata a go gopotse bopaki jo ga mamang o wa ileng a paka re Modimo ile a mphetisa seemong se, re go le thata a go gopotse sefela, a go gopotse chorase mogakolodi yo molemo, a go gopotse gore ngwana ka go sana le tsholofelo le ga jaana go bonala go le lefifi. He is our counselor. Au ka motsepana. Au ka tswala matlo. Wa emela go tshokonyana. Wa batla sefatlhego wa morao wa re morena nna ga ke itse gore yaanong ke direng bebele a ka ere o tla go eletsa o tla go gakolola o tla go khansela o tla tlosa boimapelong o tla tlosa lefifi o tla tlhamalatsa ditsela tsa gago o tla go rola merwalo maruding a tlhofofatse joko. Lefoko comforter also means helper. Lefoko le mogomotsi le raya mothusi. Mothusi ke yo le wereng ga o felelwa ke maatla a go fe maatla mašwa. Mothusi ke yo le wereng ga o re ke feletse mo ga ke sana thata ya go tswela pele. He is your backup. He upholds you by the power of he lifts you up above the storms and he gives you the moral support you need. Mothusi ke yo le ga maatla a ka a sa tlhole a nkgontsha go tsoge maatla ka mogare a ke sa itseng a ke sa tlhaloganyeng. Go tsoge maatla a fetang maatla a setho ka mogare ga gagwe. He is your standby. O ereng ga o lapa o felelwa ke maatla a o tlolle letsogo la gage le le jang a go tshegetse ka lone a go rwale. A re ga se bokhutlo ngwanaka, ga se bokhutlo. Go a irega mo tseleng gore o ikutlwe e kare go padile ke reteletswe go a fitlha mo tseleng mo maatla a gago a tlholeng a go kgontsha go feta fa go a fitlha mo reng I cannot take it anymore, I can't bear this anymore. Go na le nako yo fitlha gore how long is this gonna be, I don't have the strength anymore. That's when he steps in. That's when he picks you up. That's when he affirms and reassures you. And there are times in life when you feel like you are just about to crack because this is too much. But the Holy Spirit, the helper, mothusi motlamedi, atumele tsile mo ke tsamayang ore mo pedi wa se fila ke mo fokodi wa gago. Thato ke batla go etsa ya gao le ga e ka mpalela morena nthuse mphe maatla ga go pala tseleng rona ba re itsaneng le Jehova ba re itsaneng le Jesu wa tumela mo botlhale bo felela mo thata ya gago e felelang teng ke mo maatla a gage a thomang mo thatanyana ya setho e felelang ke mo maatla a gage a bona tshegang e re bebele ka tlhajwa ka motlwa ka ya gararo go Jehova ke re mo go ene motlwa motlwa Jehova re mogau wa me o go lekane ja Jehova re botlhale ba gago le thata ya gago ngwanaka ga di ka ke tsa go fetisa mo o tlo tlhoka letsogo le le maatla. Ore Paulo ga tswela mo yona chapter 12 ya the first book of Corinthians ore ka jalo ga ke le bokoa ke gone ga ke le thata ga ke le maatla ka gore mo bakueng ame Jehova o bontsha maatla a gage mo makueng ame maatla a gage a bonala sentle ka botlalo ka nako nngwe ke tlhoka gore ke latlhe tshepo mo botlhaleng le kitso ya setho tsholeletse matlhoko go Jehova a thusane le bokeke tsholeleditse matlho dithabeng thuso e tla tsoka e ga e se ko go wena motlhodi wa legodimo le lefatshe. Bebele a re ke modimo mothata yotlhe ke modimo makgona tsotlhe ke modimo maitse gotlhe ga gona seemo se o le bonang le sone a palelwe ke go go lwela le go go ga ke ne ke le tlogela bohutsana ga ke ne ke letlogela bosiela ke tla letlogelela mogomotsi motsamaisi Arita maya le moya o buitshepo le makoa a rona a fetoga molemong wa rona ka gore yena ke mothusi ga re bitsa leina la gagwe wa tlhagella a re fe thuso ena ke botshabelo ka dinako tsa pitlagano ena ke lefika la bosakotlheng ena o re etelela pele a re tsholeletse ko lerakong le le ko godimo ga me moya wo boitshepo ke thuso ya rona botshabelo segolo-segolo ka dinako tsa tlalelo lefoko mogomotsi le raya the advocate mweledi wa fitlha mo nakong yo a tlhokang e a tsenang ko dikgotlatshekelo tsa legodimo the court of heaven a go buelle le Jehova a re morena tlhe mo tshwarele morena tlhe se mo feleletse morena tlhe e nna pelotelele le ena ke mmueledi wa rona moya o galalelang o tlisa dikgetsi tsa rona mo pele ga Jehova a re buelle mo pele molef ga ke lapatseleng ga ke batla go ina ga ke batla go latlha tumelo ke ga sebe se le thata sempalla o ema mo pele ga moya ga rara mo pele ga setilo sa katlholo sa bogosi sa borena a re buelele a re buelele ke rata temana ke ye dipesalema 37 verse 6 dipesalema 37 verse 6 ya re Jehova sebele sa gagwe o tla dira gore bo sena molato ba gago bo phatsime jaaka motshegare o mogolo ke batla go goballa temana e ka bebele ya Setswana e re bebele moa o boitshepo ga ba go sentse leina moya o boitshepo ga ba goga gogile leina la gago mo diretseng ena sebele sa gage o tla tlhokomela gore leina la gago le boelwa ke seriti o tla phatsimisa tshiamo ya gago jaaka lesedi le tshiamelo ya gago jaaka motshegare o mogolo didimalela morena o mo lebelele o seka wa ngongoregela yo o sego mo tseleng ya gagwe le monna yo o dirafatsang maano a boferefere o tla go buelela Jehova e rile Jesu ba mo kgwageditse sefapanong ba re ke lekenege ke le menemene le godu bebele ya ge ya re a tsoga ka letsatsi la boraro a newa leina le le ko godimo ga maina otlhe gore leineng la Jesu lona le ba neng ba re tsotsi sekelema moya o boitshepo a motsosa ka letsatsi la boraro a mo naya leina le le ko godimo ga maina otlhe o tla go buelela o tla busetsa seriti sa go seka wa tlhowa o seka wa shakgala o seka wa ba tshwara ka pelo o seka a tshwara di-crush moya o boitshepo will fight for your dignity and for your good name. Ke modimo wa re puella mballa tufatse bagago batlatla ka lengwe la matsatsi ba re o ne o sena molato re ne re mpa re dirwa fela ke lefufa le letlho re ne re tsene ke Satana o re tshwarele tota wena ga ona molato balatofatshe ba gago batlatla ka lengwe la matsatsi ba re modimo wa gago ke modimo wa nnete o go lwanetse modimo ga e le gore o lla ka gore seriti sa me leina la me le senyegile ke mmueledi wa bao ba motshepa he will silence your accuser he will take away the condemnation and the self-defeatism o tla golwela dinto kgatlhanong le ba ba tlhokomelang gore ba go senye leina The comforter also means the intercessor. Botshelo jwa Bokreste ga se botshelo jo bo bonolo. Tsamao ya rona ya Bokreste ga e bonolo leeto lena le go tsamaya le namelela mo tseleng. Ga ke itse ka ga gago mara bontsi ba rona ya re mo tseleng o rapele go fitlhe nako. E le thapelo e se tlheleng e bereka go fitlhe nako mo e ka reng thapelo ya me e felela mo disenke mo marulelong e ka re thapelo ya me ga e goroge le godimong go na le nako. Yo reng ke rapetse go lekane ga ke se tlhele ke itse gore ke rapele ke re go na le nako e ka reng o thuwa fela lefika ga gona ko thapelo ya gago e go isang ko teng. Ebile a re ke mo rapeledi, ke mo rapeledi wa rona. Ke batla go balla temana buka ba Roma kgaolo ya bosome a mabedi le borataro temana, tota kgaolo ya borobedi temana bosome a mabedi le borataro, Romans 8:26. Mme mowa le ona o thusa bokoa jwa rona jalo, gonne ga re itse se re ka se kopang ka tshwanelo. Mowa ka osi o re emela ke diphegelo tse di sa kgoneng go bolelwa, mme motlhotlhomisi wa dipelo o itse maikaelelo a mowa, gonne ona o emela baitshepi ka fa go rateng ga Modimo. Bebele sekgowa ya re he intercedes for us what groanings that cannot be uttered. Ga nako e fitlha mo ke rapalelwang ke go rapela ka tlhaloganyo ya me, mo mowa wa me o gatelesegileng o imelesegile, go tseile nako peini e e le ko teng ke palelwa ke gore. Bebele ya re moyo o tshepo ka diphegelo go heba go go kosteng go go sa buegeng ka mantswe a sa buegeng o re bua le morena ka ntlha ya gago. Ke rata bebele ya ke re o rapela go ya ka thato ya morena, o rapela ka gore a itse se Jehova a tlhokang go se utlwa. E re bebele mme Modimo motlhotlhomisi wa dipelo utlwa thapelo ya moya o galalelang o rapelang o tswa mo pelong ya gago o tswa mo moyeng wa gago o go emela mo pele ga morena. Ba gaetso ga re nosi, ba gaetso ga re a latlhega, ba gaetso tsela le ga e ka bona la e kare e le fifi tseleng e ke e tsamayang go lefa go latlhega ba bangata, go teng motsamaisi, go teng wa re tataisang ke ena moya o boitshepo. Ke mmueledi wa rona, ke morapeledi wa rona, ke wa re emang nokeng, ke wa re kukang ka dinako tsa mathata. Go sa re selo go rekana mathata a ditšhelete, matsapa a ko gae, matsapa a maikutlo, matsapa a ditlhaloganyo. Go sa kgathalese gore o etelwa ke matimong a mofuta mang, re na le mmueledi, moemedi, monatlafatsi, mothatafatsi, mononotshi mo moyeng o galalelang. Se ke se kopang taletso yaka ke mofe sebaka. Go na le nako eo reng ke rapetse mefutafuta ya dithapelo, go na le nako e o tshwanang le Hana. Bebele ya re a ya ko tempeleng mosong le moso, mosong oo a belebetsa fela melomo mo pele mo tempeleng pele ga moperesita. Bebele ya re go sa tswe mantswe, go tswa fela dipegelo, a fegelwa fela ba re mo go wena a o tagile go sa le mo mosong. Ore ke mosadi a imetswe, ke tsholotse moya wa me mo pele ga Jehova, ke kopa ngwana ko Modimong. Thapelo ya goroga, moya wa boitshepo ka diphegelo tse di sa buegeng, thapelo ya goroga le godimong. Samuele a tsalwa. your Samuel too shall be born. O tla feta seemo se ga o ne o swela mo go sone. O tla feta seemo se ga o ne o felela mo go sone. A modimo moya go itshepa mo boitshepo. A go kuke, a go tsholetse, a go lwanele, a go matlafatse, a go gomotse, a go tshidise. Bebele ya re, he is our paraclete. Paraclete means the one who walks along beside us. He leads us, he guides us. As he walks along beside us, o go tshwara ka seatla se se jang. A gore a re ke pholoso ya gago, ke botshabelo ba gago, ke phemelo, ke tlhobošiane ya gago. Ga ke na le wena, ke mang wa ka emang kgatlhanong le wena. Ga ke a le tlogela bosiwana, ke le tlogela ka maatla a moya o galalela. Modimo wa rona ka lebitso la Jesu wa re itse. O itse matsapa a re fetang ba gona, o itse mathata, o itse sello sa rona, o itse bohutsana jwa rona, o itse ditlhoko, bosiwana ba rona ga bo a go fitlhegela. Touch Lord, touch, touch Lord, strengthen, renew, restore, refresh, touch, heal my God, wipe away the tears, bring back the hope and the faith. Touch Lord, tisa mangwele a kgwetlhang lebitsong le letle la Jesu wa Nazareta. Re a rapela, re a dumela, leina la gago le bokoe le galalediwe ka o sa feleng. Amen. Bagaetsho ke lebogile, re boa re kopana gape mo bekeng e tlang, same place, same time, and please, whatever you do, keep the faith.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique, and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.